haatanna xubintii ciyaaraha Jamaal Axmed Ismaan ayaynu.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee qaaradda Yurub. Dhinaca iyo waddanka Talyaaniga, haddii aynu ku horeyno kulamada dhacay todobaadkan waxaa ka mid ahaa 23-kii bishan waxaa dheelay naadiga Roma iyo gagadeeda waxay ku martigelisay naadiga Udinese waxayna kaga adkaatay 3 gool. 3 gool naadiga Roma waxaa u kala dhaliyay Steven Elsharawi oo 2 gool u dhaliyay, halka Edin Zekon uu goolka koowaad uu ku furay. Diego De Rocha ayaa gool rigoora ka qasaray daqiiqadii 89-aad. Naadiga Roma ha yeeshee daqiiqadii 90-aad waxaa kooxda kubadda cagta Udinese la timid goolka madiga ah ee dhalisay, ciyaartuna waxay ku dhamaatay 3 gool. Naadiga Isbaal 2013 waxa ay la ciyaartay naadiga SSC Napoli waxaana lagu awoodsheegtay 3 gool 2 gool oo naadiga Napoli ay ku badisay. Juventus waxa ay dubatay oo ku barbartay naadiga Torino ay kaga adkaatay 4 gool 2. Ciyaaryahan Paulo Dybala ayaa mar kale wacdar ka dhigay kulankaasi Torino ay la dheeleen, waxaana 4 gool 2 ka mid ah uu ahaa ninkii dhaliyay. Ayaa shee shalay oo axad ahayd ayaa naadiga AC Milan guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga Zambadori ay u safartay 2 gool 2 ayaana naadiga Milan afka ciidda loo daray. Duvan Zapata iyo Ricardo Alves ayaa 2 gool naadiga kubadda cagta Zambadori u dhaliyay. Kaleri waxa ay 2 gool 2 guuldaro kala kulantay naadiga Kievo Verona. Naadiga Bonaventon waxa uu socdaashay naadiga Croton 2 gool 2 ayaa afka ciidda loo daray. Lazio ayaa guul qurux badan ka gaartay naadiga Hellas Verona ay marti u ahayd, waxaana kaga adkaatay 3 gool 2. Interna gool waxba guul dirqi ayay ka gaartay naadiga Genoa. Ciyaaryahan Danilo Di Ambrosio ayaa daqiiqadii 87-aad goolka kaliya ee naadiga kubadda cagta Inter ee dhalisay, isla mar ahaantaasina goolkii ciyaartaas oo idin laiska dhaliyay u dhaliyay. Ayaasha markaa kadib naadiga Genoa waxaa roosi ka qaatay 2 ciyaartoy oo ka dhigtay inay ku dhammaystaan 9 ciyaarahan. Sassuolo iyo Bologna oo kulmayna gool waxba naadiga Sassuolo ayaa facid loo diray, Fiorentina waxa ay gool iyo gool bareeja la gashay naadiga Atalanta. Horyaalka naadiga SSC Napoli ayaa farqiga goolasha ku hogaaminaysa oo 6 kulan oo ciyaartay iska leh 18 dhibcood, waxaase dhinaca dhibcaha ay isaga mid tihiin naadiga Juventus oo iyaduna 6 kulan oo ciyaartay iska leh 18 dhibcood. Inter ayaa iska leh 16 dhibcood, Laziona 13 dhibcood iska leedahay, Romana 12 dhibcood iska leedahay, AC Milan oo kaalinta lixaad fadhiisana waxay iska leedahay 12 dhibcood. Naadiga West Ham United waxa ay 2 gool iyo 3 guuldar kala kulantay naadiga Tottenham Hotspur. Burnley iyo Huddersfield Town wax goolo la isuma dhalin, ciyaartooda Everton ku kala dhameysteen. Everton 2 gool 2 waxay kaga adkaatay naadiga FC Bournemouth. Ayaasha naadiga Manchester City ay ku barbartay naadiga Crystal Palace waxaana kaga adkaatay 5 gool 2. Southampton iyo Manchester United 2 gool 2 naadiga Manchester United ayaa ku awoodroonaatay ciyaaryahan Romelu Lukaku ee daqiiqadii 20-aad goolka u dhaliyay naadiga Manchester United. Southampton waxa ay guuldaro 4 gool 2 kala kulantay naadiga Chelsea. John City oo ay martigelisay naadiga Watfordna waxa lagu awoodroonaaday 2 gool 2. Leicester City iyo Liverpool oo wada dheelayna 3 gool 2 gool naadiga Liverpool ayaa ku awoodroonaatay. Sidoo kale waxaa dhegaystayaal maanta dhici doona Arsenal waxay martigelin doontaa naadiga West Bromwich Albion. Brighton and Hove Albion waxa ay gool waxba shalay kaga adkaatay naadiga Newcastle United. Wadaadka Manchester City iyo Manchester United ayaa wada hogaaminaya 16 dhibcood iska leh 6 kulan oo ay ciyaareen. Chelsea waxay leedahay 13 dhibcood, Tottenham 11 dhibcood, Liverpoolna dhibcanta lamid ah ayay iska leedahay. Watford ayaa sidoo kale 11 dhibcood iska leh. Dhinaca dalkaasi Spain hadii aynu aadnana waxaa kooxuhu ay isku arkeen todobaadkan. Naadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid waxa ay 2 gool 2 kaga adkaatay naadiga Sevilla. Alaves iyo Real Madrid oo kulmayna 2 gool 2 naadiga Real Madrid ayaa ku awoodroonaatay. Atletico Bilbao iyo Malaga 3 gool iyo 3 gool ay isla dhaafwayeen. Barcelona iyo Girona 3 gool 2 naadiga Barcelona ayaa ku awoodroonaatay. Espanyol 4 gool iyo 1 gool waxa ay dhataa naadiga Deportivo La Coruña. Getafe waxay 4 gool 2 ka adkaatay naadiga Villarreal. Eibar iyo Celta Vigo 4 gool 2 naadiga Celta Vigo ayaa ku awoodroonaatay. Las Palmas waxa ay martigelisay naadiga Leganes 2 gool 2 naadiga Las Palmas ayaa afka ciidda loo diray. Real Sociedadna waxa ay guuldaro kala kulantay ay martigelisay waliba naadiga Valencia. Maanta Real Betis waxay la doontaa naadiga Levante. Horyaalka naadiga Barcelona ayaa hogaaminaysa 6 kulan oo ciyaartay, waxay soo leedahay 18 dhibcood. Atletico Madrid ayaa 4 kulan oo iska leh, Sevilla 3 dhibcood, Valenciana 2 dhibcood, Real Madrid oo shanaad joogtana 11 dhibcood ayay iska leedahay. Dhinaca dalka Faransiiska hadii aynu shalaxnana, naadiga PSG ayaa taka loo dhigay, waxaana ay gool la'aan bareeja la gashay naadiga Montpellier. Lille iyo Monaco dheelayna waxa ay 4 gool 2 ku awoodraatay naadiga Monaco. Naadiga Nisna waxa ay bareejo 2-2 la gashay naadiga Angers. Waxaa sidoo kale Metz iyo Troyes oo wada kulmayna 1-2 naadiga Metz afka ciidda loo diray. Lyon waxa ay bareejo 3-3 la gashay naadiga Lyon, waxaana horyaalka hogaaminaya naadiga PSG oo 7 kulan ay ka xirtay 19 dhibcood kale. Monaco waxay leedahay 18 dhibcood, Bordeaux 15 dhibcood ayaa iska leedahay, Saint Etienne 14 dhibcood ayaa iska leedahay. Dhegeystayaal, dhinaca Jarmalka hadii aynu shalaxnana, waxaa kooxuhu ay isku arkeen iyo kubadda cagta Bayern Munich ayaa laba gool laga shanay adiga Wolfsburg Hoffenheim iyo Schalke 04 na laba gool waxba adiga Hoffenheim iyo Kovac Rotterdam Mainz 05 waxa ay gool waxba dirteen adiga Hertha Berlin adiga Stuttgart iyo Augsburg na gool laan Brescia iyo Leverkusen iyo Bremen iyo Freiburg na barbaro gool laan ay u kalbixin Borussia Dortmund ayaa sidoo kale tumatay adiga Borussia Mönchengladbach lix gool ayaa kaga adkaantay Borussia Dortmund ayaa hoggaaminaysa horyaalka oo lix tumad bacad iskala lix kulan ciyaartay Hoffenheim ayaa afar tumad bacad iskala Bayern Munich ayaa sidoo kale bacad iskala lahayd Hanover sagaashan lix nooc ilaa 2012 barikum ka tirsan Germany League ayaa sidoo kale leeyahay doona hadaan kulmada Bril ciyaar doona idin dulmay waxa kamid ah nadii kubada cagta Sevilla iyo Maribor ayaa kulmi doona Spartak Moscow ee Liverpool ayaa kulan kale oo xiiso badan Leicester City waxa la leeyahay doona nadiga shaqada Donetsk SSC Napoli iyo Feyenoord ayaa sidoo kale kulmada Bielefeld doona kamid ah Besiktas waxa la leeyahay doona nadiga Razan Paul Sport Leipzig nadiga Monaco waxa la leeyahay doona FC Porto nadiga kubada cagta Abwal waxa la leeyahay doona Tottenham Hotspur Borussia Dortmund iyo Real Madrid ayaa kulan indhaha lagu hayo dhigaysiyaal inta ciyaaraha markaas ayuu joogtay.
Waa hagaag dhigaysiyaal aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan iyo waliba xubintii ciyaaraha